Education is a must. A radio with a production.
Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Tole simbyo sasule balizi kudiza bwe baliziweza. Oba wana nti wazala bawanvu bawanvu nyonge mivule. Oba wana nti wazala bamanyi bamanyi nyo bachiwago. Basomese bafune amagezi balikola ebya magero. Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Twala bana basome bakuguke mu byonna bye twalemwa. Twala bana bayige bateseze gwanga likule. Balitindike ng'ende mpanvu bali bayita kabazira. Tetubawana nti wazala banene nnyo ne batufuukira envubu. Bobabibiita n'obakuza ekyekyo byonna biri bayita mugalo. Balizanyanga balimenya n'essowaani okunyiga kubenga kwa kigero. Gekete oh. Bakabala ne balinde kuba lwerija bejerekede mm. Baguma omusana ne begwaga mukama bawaniride mm. Ne bwezi bangudo za kuzimbibwa nga ba professional. Ne bwezi bantindo za kuwanyibwa nga ba kwetuwa wana nti wazala banene nyo ne batufukire mfuhu. Boba bibita noba kuzecheto donna bili bayita mugalo. Baliza nyanga balimenya nesowani okunyiga kubenga kwa chigero.
Oh, just as today. Educate the youth today. Don't you wait another day. We are the children of today.